ayambala olugoye alwambadde ku lulwo, talwambadde ku lulwo eki Allah mugambo bw'ateekwa okuwangala. Yaba shirku fil ibada tawa shirku lmahabba, okugattaku Allah ng'oyagala, oyagala ekintu, oyagala omuntu, oyagala ssente, oyagala ebintu eby'enjawulo, naye obyagala n'obisussa Allah, n'obisussa ku Allah. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله يحبونهم كحب الله اين بنت يويا غلا اين مشارا اين ابانا اين سنتو زغلا نيو نسسم كو غلا كو كيا كتوندا الشرك النيه والاراده والقصد ogattaku Allah mukumalirira ku kyogenda okukola, ogattaku Allah mukwagala kyogenda okukola, ogattaku Allah kukugenderera kyogenda okukola. Ebyonna ebisatu byonna bi omuntu asobola okugattiramuku Allah ng'enjawulo ye n'essabo, n'oli alina essabo tebalina njawulo. Lwaki ozimba? Lwaki ozimbye? Lwaki wasiza omukyalo oyo? Mukyalo ono lwaki ayambadde gilibabwe? Lwaki osomesa abaana bo? Lwaki oliisa abaana bo? Bw'olabanga ebintu ebyo byonna tobikola ku Allah, tobikola ku lwa Allah, kitegeeza obushiriku omaze obbugwamu newankubadde toyina ssabo. Bw'olabanga ennyumba ye gy'ozimbye ebigendererwa byo sibyakutuukiriza nti Allah yaŋŋamba ti huwa allazi anshaakum fi l ardi wastacamarakum fiiha, Allah yabagamba mbeere mu nsi muno ne wastacamarakum, natulagira tugizimbe. Lwaki ozimbye? Abaana bano lwaki obasomesa? Nkyabakuyambe, nkyabagase basobole okukulabirira. Yenniyeyo kyobujoteka y'amaanyi aga buli kika, tonoonya Allah kusiima entamshir. Bw'olaba alina essabo tomusekerera, nga naawe bwe bulamu obwo mwawangaaza. Tusomesa omwana kubanga Allah yatulagira, oyagala oba tuyagala. Bulwosomesa omwana n'olowooza nti omusomesa enkyakuyamba akuliise, oba omaze okuba mu bushiriku obunene, olowoozezza riziki y'omwana wo gw'ogirina ogimutekera? Allah yamanya ebyenkya. Ayinza okusoma n'afuna doctorate, ayinza okusoma n'afuna master, obwava ate ne bumuma okusinga n'atasomye. Lwaki omwana omusomesa Allah yagamba oyagala tuyagala omwana wo alina okusoma, so tomusomesa enkyakuyambe? La, tomusomesa enkyakukuyamba. Bw'olabanga yenniya bw'ekyo gy'olina ahalakita oba osikiri gye bayita shirku nniya wala arada, okugeza ki oyagala okola ekintu, ebyonna biyingira mu muteeko gw'obushiriku. Inna shirika la dhulmun azimu, obushiriku lyezzambi erisembayo okuba eryokuntikko. Buli azamaanyi obusembayo okwenkanyankanya Allah, okukyusa ekintu kyonna ky'okusinza Allah n'okikolera ekitonde nga tokikoledde yakutonda. Obusiriku obuukiri bwe busiriku yutrak, Allah bw'aleka kukulyazamaanyi omwoyo gwo. Buli azamaanyi omwoyo gwo n'oyenda, bw'oli azamaanyi omwoyo gwo n'obba, bw'oli azamaanyi omwoyo gwo n'otusoma Quran, obwo buli bushiriku bw'olina, buli azamaanyi bw'olina buli ku ggwe. Allah ayinza okukusonyiwa ku nnaku lw'enkomerero mu ntandikwa y'ebbaliro, n'atakwokya muliro singa otuuka gy'ali nga wamwawula tiwamugattaku kintu kirala. Eba dhulmun yutra, buli azamaanyi obwo Allah bw'asobola okuleka. Obuyingiramu okuwolereza kwa bannabbi, ashafaatu lugma, kuwolereza okunene nti tuba tuyimiridde mu bbaliro, waliwo abantu Allah baagenda okuwonya omuliro nenga baina amazambi ge bakola Allah bali basazewo na ichaba tu omuliro waliwo bagenda okujja muliro sabu agamba sallallahu alayhi wa sallam ja'al muwahhiduna waliwo abantu nga bagenda kuva mu nsi nga bayawula Allah ne yudkhiluna an-nara nga bagenda kuyingira omuliro bakiba kuyingira bayina ebintu bye bakola nga Allah tebyamusanyusa n'asalawo abookye mu muliro bakyo kibonerezo kyokka kyalina teri kyakubiri naye balimala obamalira mu muliro Allah akoole bannabbi nti mulina be mwagala nzigyeyo bagenda kujayo gurupu y'abantu obwo buli azamanyi Allah asobola obuleka ayinza obukulekeranga ne mu muliro toyingiddemu laga makusayi mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ebgati Allah agenda kweyawula n'omuddu amuyita amannya ge amugambe nti ama faalta kaza wa kaza tewakola kino na kino fi makani kaza fi wakti kaza mukiseera gundi olina byowakanya nti wabikola omuddu agambe Allah nti Allah nabikola sina kyempakanya amugambe nti satarafuka fi dduniya nakubukirira mu nsi lalo sijja kukusaza kale genda bakwejjana n'ogiyingira n'amazambi go g'obadde olina n'akubikkirira Allah n'ogiyingira obulyazamanya obwo bubeera wakatiwo na Allah asobola obukusayiwa maka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam agati yukhlisu almu'min mukkiriza agenda kutaasibwa agenda kununulwa agenda kuyambwa ayite ku sirata erikoodi buloka musanvu n'ebigenderako bw'olimala okuyitawo thumma yuhbisuuna Allah akusibire ala kantarati kuloodi buloka eri wali bayina aljanna wannar loodi buloka ey'omunaana eri wakati w'ejjana n'omuliro muli omaze okuyitaka alhamdulillah bakuteeka wakati awo naga buli omu asasule munne ekyo kyeyamuli azaamaanya mu dduniya hatta ogenda kusasula okutuusa iza huzibu lw'olibeera nga toyina muddu kyakubanja wanuku n'otukuzibwa nga tosigaza bbanja lya kitonde lyonna uzina bidukhuli aljanna bagenda kukkiriza oyingira ejjana hadisi eyo nzito tolukubanga siraatu ogimazeeko todibuloka omusanvu oguliko zonna bazikuyisizzaako ng'oyina ebisaanyizo byazo weetaaga essala oginina Allah kuwatte ya shahada oginina etandika oyina enkolagana n'abantu eyazzako ogirina n'omalako omukaaga bw'olimalako omusanvu ogwo n'obuuka nabbi yagaa nti kuliko aligiyitako ng'ayavula bw'alimala okumalako atuuse ku lodi buloka ey'omusanvu abuuse agenda kuyimirira akyuka atunule emabega agambe nti alhamdulillahi allazi najjaani minka neebaza Allah kumponyeza obadde toyitikako naye bw'alimala okwebaza Allah kwekyatambule ayolekere ejjana eri gy'agenda wakati awo wali lodi buloka ey'omunaana eyaawo si ya sala eyaawo si ya zaka eyaawo lya bbanja eriri wakati w'omuddu n'omuddu lyebbanja erisinga okuba eddene ezzibu bwe buli azaamaanya obusinga okuba obunene obuzibu oteekwa okusasula fattaku zulma kyo buli azaamaanya kyova olaba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam obulamu obusembayo yayita basahaba bonna ne bakuŋŋaana nagati mbadde mumwe nga ninga omwana omuzadde ali mbaana be ayimanyi nti ayina kyennamuli azaamaanya ajje mmusasule nga kiseera tekannatuuka nga sikyalina kyensasula wabula bakwata mirimu gyange bw'aba omubaka yakaabye ate gwe fattaku zulma kyobuli azaamaanyi bubi oli azaamaanya abaana bo oli azaamaanya abaana bo oli azaamaanya mukyala wo oli azaamaanya baliraanwa bo oli azaamaanya ente zo n'embuzi zo oli azaamaanya enkoko zo oliaza ebyo nebitondo ogenda bisasula abitagani fattaku dhulma bange mujjo omuzannyo mukyebayita obulyaza amaanyi jo omuzannyo oyinza okusuubira nti obulyaza amaanyi buli mu ssente mukka obulyaza amaanyi buli mu nsimbi obulyaza amaanyi buli mu bigambo obulyaza amaanyi buli mu bikolwa byokoze nga nekyokoze olyaza amaanyi zabu ojja mumusasula bwolabanganga gundi alina kyakulyaza amaanyiza tokaabanga nnyo kubanga olina wojja okufunira okufuna okwenjawulo tovaolaba omubaka muhammadin sallallahualihi wasallama yatugamba nti man kaana indahum muraatani omusajja yenna ayina abakazi ababiri falam yadil bainahuma n'abeeranga simwekanya wakati waabwe yati yauma alqiyama ajja kuleetwa ku lunaku lw'enkomerero ng'aliko akabonero ng'oludda lwe yeekubidde oludda olumu allah amulangirire mu bantu abaana bo tebalya olina omwana we asomera asomera mu ekampala omulala ali eno empigi gy'asomera asoma mu ssomero ki owe kampala asomera wa omwana we ali ekaawo avuga akagaali abaana be abali mu kyalo tebakalina mukyalo wo gw'olina gw'owulya nti obulamu bwe bumwagala abaana bazaala oguze obugaali bavuga ombaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamba omusiraamu ajjawanyamuga ti ya rasulallah nina abaana bange naye mubaana bange awo wabadde ogwenjagala okuwaayo akantu ke nga kanjawulo mu banne nabbi mbuuza lwaki omuwa muga ti ya rasulallah muwadde olw'embeera gyakolagana nange namuga tikola ekimu ku bintu bibiri bonna bawe oba bonna tobawa namuga ti bwekibeera nga bakikoze gwegwe okyagala nti la kale booba oyagala omuwa bonna bawe ojjawo obulyaza amaanyi nebwowaako omu ngaomulala tafunye eyo dhulmun allah subhanahu wataala gyatugaana ng'omwana w'omu omulenzi eggaali avuga ng'ate banna abalala tebazuze olaba ono asaana avuge lwaki avuga nabbi yagamba nti bonna bawe bw'olabanga obusobozi obubawa tolina bonna tubawa obulyaza amaanyi obwo allah butugaana nabbi yagamba nti manikatataa haqa muri'in muslimin omusiraamu yenna atwala ekintu ky'omusiraamu oba si musiraamu mukufaaru naye omuddu yenna atwala ekintu ky'omuntu biyaminihi ng'akitwazizza mukono gwe gwa ddyo yali tategeeza nti bw'oba kwasiza ogwa kkono wabula yali ategeeza ti omuntu atwala ekintu ky'omuntu n'amaanyi musajja watte omujaza amaanyiza omusinzizza obuyinza n'otwala haki ye allah jja kikujjako yauma alqiyama oyagala toyagala ojja kisasula nabbi yagamba baliri battaka omuti yenna bw'atwala kaida shibrin oluta lw'ettaka lumu allah agenda mumuleeta ku lunaku lw'enkomerera amugamba asime ettaka eryo okutuusa ku nsi ey'omusanvu bali musibe mu bulaga jje nalyo mu maaso ga allah asasule ennyini lyo naye olitutte obulyaza amaanyi bwe butyo allah abugaana kyova olabanga allah akkiriza omukyala okukwatako mu maali yo bamulyaza amaanyi 15 zolese tezibamala kulya bagenda zigulako ekyokulya emmere agula enva teziriiwo tezibamala n'agatikala akwateko omulagira obusobozi obwabukwa akwate mu nsimbizo kubulyaza amaanyi bw'olina allah tabwagala kubulyaza amaanyi bw'abakulembeze bwe balina eri abantu be batwala kubulyaza amaanyi bw'abakulembeze bwe balina eri abantu be batwala ne batatuukiriza bigendererwa by'abantu baka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe mbanjanga omukulembeze ebintu byammwe n'agaana okubibawa Allah wammwe agenda bibabangiza aiwasule netuli bameka bameka abo b'okulembera abasabye ebyetaago byabwe nga tobibawadde Allah wabwe byalikwatamu asasule buli muddu wala saufa yu'tika rabbuka fatarda buli omu ŋŋenda muwaasiime yagenda kugaba kyenkana kyo kyolina kirwa omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abuuza basahaba nti atadiruuna man almuflis mumanyi gwe bayita omwavu namugati ya rasulllah almuflis omwavu man la dirhama lahu wala dinar ye muddu atalina wadde ekikumi kakati osibwe ntegeeza kakati almuflisu fi ummati omwavu mu bantu ba umma yange gwe ntegeeza man yaati yauma alqiyama ye muddu ajja okujja ku lunaku lw'enkomerero bisalaatin wa zakaatin wa siyaamin agenda kujja ng'ayina emirimu gye gye yakola nga ne allah yagikkiriza yawa ezakaaye allah yagikkiriza yasiiba yasaala byonna allah yabikkiriza naye wa yaati yauma alqiyama najja ku lunaku lw'enkomerero fakad shatama haatha yavuma gundi wadaraba haatha naakuba gundi wa akala maala haatha naalya sente za gundi nabbi najja ng'amenya saga bw'alituka mu maaso ga allah fayukhadhu min hasanatihi ne bakwata ku byobu ebirungi ebyeyakola amu nekyo ng'otuseewa allah bikkirizibwa abdullahi ibuni masudi radiallahu anhu agamba nze okutuuka mu maaso ga allah nga allah kkirizaayo essala yange emu ndimanya nti omuliro nguwonyejje na allah agenda kugimba yeeyagalirako emu naye ze n'ebirungi byonna ningaeriyo abantu bwe wajjako okuukizaabwe nabbi yagamba nti allah agenda kulagira bakwate ebintu byo ebirungi basasule abakubanja yagamba nti buli babukyanga bakutte eswalayo bagiwadde pita etagenda mumuyamba naye ng'ate gwe ofaafaaganiddwa ofaafaaganiddwa tekyasobola ajjizaawo yagamba nti bagenda kusasa agenda kusasula okutuusa byalina bimuggweko bamalayika bagambe allah nti ya allah gundi ebintu bimuweddeko ate abamubanja bangi ya allah tumukole tutya nabbi yagamba allah agenda kulagira bamalayika bakwate amazambi g'abantu abamubanja bamutikke bagamuteekeko bamukwate bamusuule mu muliro kyekyo kituzaayo buli az'amaanyi nabbi yagamba nti eriyo buli az'amaanyi bunene teri bukumpanya bunene ng'obukumpanya bw'omukulembeze asembayo n'akumpanya abantu batwala zambi kyava tukubiriza nti wattaku dhulma abange mukyo buli az'amaanyi wattaku dhulma omwana w'oyo omukubye omukubidde ki mukubidde ki ogenda okwesanga ng'omwana wo omukubye talina nsonga okwetegereza by'obadde onoonya esimbi zo zibuze kinala kiri nga mwetezikwata ogenda okusanga ozirina onetonda gyali mugani mwana wange ensonyiwa onetonda hadiji ogambe omwana wo nti nsonyiwa oba olowooza bikomyawo ku nsi teryakuvunaana ne allah agenda kubuuza lwaki omukuba oyo omwana gw'okubye bakwate essalayo bagimuwe lwaki omuli azaamaanya omuli azaamaanya omukubira obwereere talina nsonga lwaki wamukuba bameka abalina abakozi betukozesa nga bava ewaffe ne bagenda nga n'ensimbi zaabwe tetuzibawadde tezikozesesaamu bye twagala mukyala woomuwala amukolera amuguliddemu ekiteeteeyi mukyala woomuwala amukolera bw'ayasize eswaani asazeeko allah bw'alikubuuza nakulagirako kwekyo obuli az'amaanyi bubi allah subhanahu wataala tabwagala umbaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam umarwa atunyumiza kyombaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yayogera kubulyaza amanyi fa azzama na ikirizubu kambwe kubwo na tuziza abange muve kumulye kubulyaza amanyi neba kiba kintu kitono nagamba sallallahu alayhi wa sallam kyomuntu ajja kujja la yatiyanna ahadukum omumwa ajja kujja ajja kusanga ku lunaku lw'enkomerero nga bamuleese bamusibye embuzi mu bulago bwe nga bamuleese bamusibye ente ku mikono gye bamuleese bamusibye keŋŋamya n'ajja nga amenya okutuukaga ne bagenda mumuleeta nga bamusibyeko sente mu bulago bwe ajja aleebeeta nazo mpaka mu maaso ga Allah ng'omuddu bw'agamba Allah bw'agamba omubaka nti ya rasulallah aghithni ntaasa mbeera ng'enkaluubiridde nabbi amwanukula ekigambo kimu nti ama ballagtuka osaba nkuyamba olwaleero bino saabigamba nga nkyali mulamu tewasanga bujulizi buggaana enkomerero kuyingira mulimu lwaki wakuleese n'ente otwale ente ya gundi bano abasiraamu baffe baleetera ente ez'emizikiti najjako eyiye ani agikuwadde omusiraamu nga baleetedde ente ey'omuzikiti najjako ekisaami nakiteeka ewe ani akikuwadde ani akikuwadde anta mu'taman bakwesize bwesizi eri si hakkiyo wabula omuddu aleese ladda sijja kusobola kutemeratemera bantu abo nnyama eyo nkwadde obuyinza nkwadde obwesigwa obagabire tosooka kujjako yo ya imamu tosooka kujjako yo anjagamba nti gwosooka okugabana imamu yasembayo yangala gyotutte kkira abiri asatu zaani nga bano bandekkire mwemu fattaku zulma tyobulyazaamaani tyobulyazaamaani ewa Allah eriyo obulyazaamaanyi tujja kukaaba ku bigambo bye twogera ebibeera mu maka gaffe mukazi ono omuvuma omukazi n'akuvuma n'olaba omukazi alina ausigala waka n'amukuba oluyi omukazi alina ausigala waka bawalabe ne bamuvuma obulyazaamaanyi obwo bwonna budda gy'oli obulyazaamaanyi obwo bwonna budda gy'oli mukyala gwe ogenda kusasula omuwala oyo buli konnaka wali otekedde omuwa omukozi teyejjanjaba mukozi teyeesuza mukozi teyeeriisa mukozi teyeegulira lugoye la byonna biba mumukono gwa mukamaawe yateko bimuwa byonna biba mumukono gwa mukamaawe yabimuwa taliira bbali la talya mmere ng'ekakanya ddera nabbi yagamba nti omukozi mulya naye ku ssuwaani emu mulya naye ku lujjuliro lumu bwe bwenkanya innahum ikhwanukum kad jaalahum llahu tahta aidikum abakozi mikwano gyammwe baganda bammwe allah ababawaako obuvunaanyizibwa nagamba ni man kana lahu akhuhu tahta yadihi muki yenna bw'aba alina omuganda we bw'aba alina omukozi ng'ali wansi w'obuvunaanyizibwa bwe falyalbisuhu mima yalbisi mwambaze ku kyoyambalako teyegulya lugoye waliyatimuhu mima yatimu lya muliise ku mmere gy'olya talya ndala la nagali wala yukallifuhu ma yaglibuhu tomutikkanga ebiri waggulu w'obusobozi bwe omuwala omusanga waka yafumba omuwala omusanga waka yayoza engoye omuwala omusanga waka yagolola omuwala omusanga waka yatwala abaana ku ssomero omuwala omusanga waka atwala abaana omuwala omusanga waka anaaza abaanabo bwemubuuza emirimu gye wamuwa girwa mirimu ki gye wamuwa gy'omwongeddeko gisasudde naki ojja gisasula nessonaayo ntazira shuweya ojja gisasula nessolaayo obulyazaamaanyi obwa allah tabwagala muwalayi fatuma kyava jja waali nabuga ya rasula byabuyi taata wange nina omukozi sirina mukozi naraba engalo zonna emirimu ginsusseeko obungi mpayaana nyamba ya rasulallah. Nabbi yabo okwanukula kwa yeyanukula omwana we namugati ya Fatima binti Muhammadi teyagamba nti ya Fatima binti rasulillah ya Fatima owange Fatima muwala wa Muhammad. Kikiriza nnyo okugamba nti la hawla wala quwwata illa billah kyekirungi gyoli ku mukozi gwonsaba nkuwe. Tokerenda musobola mu maaso ga Allah guminkiriza naye ffe tulina obulyaza amaanyi. Omuddu ali mu dduuka ly'omuddu ajjamu ssente z'ayagadde tayinaako mugabo gwonna tebalina kapito nti baagisonda babiri la naye ajjamu omutemwa najjamu omutwalo najjamu ettaano nambuuza ozituttewa bakuwa omusaala ntiye zino zitutte ngaani tafaali imaamu waabeera ku misiki ensimbi waakwata ng'ateeka mu nsawe teryamubuuza imaamu mu'taman akwasibwa bukwasibwa buvunaanyizibwa ezo muzirinde tujja zisasulira ng'abantu batubuuza hukuuki zaabwe batubuuza amaana yaabwe nga tutta maaso nsimbi zaabwe nsimbi zaabwe mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yagamat alghadir mukyanaakumpanya ku bintu be bamuwadde lahu liwa yauma alqiyama ajja kujjanga Allah amutegekedde bendera enejjanga eri mu mugongo gwe yewubira mu bbanga buli omu amutegeera ekyoyo gundi abagama ekyoyo ghadiru fulani oye mukumpanya guni yakumpanya kino ne bendera ye ojja kusasula. Abdullah tonyoma obulyaza amaanyi ne bwe buba butono nabbi yagamba nti la ta'udduna huquqa nnaasi mujja kuzzaayo amabanja g'abantu wa inkaana min kafiri ne bw'oba ebbanja olijje ku mukuffaaru obulyaza amaanyi obukoze ku mukuffaaru awe lfaajiri oba gw'obikozeeko obulyaza amaanyi bw'okoze obujje ku muntu asembayo kuba omwononefu ojja ddimuddiza bwebanga hakkiye oyagala toyagala. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru llaha li wa lakum min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal karim wa huwat tawwabu rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh thumma salatu wassalamu ala man ja'ana bil huda صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ورغنا بكذا بلا من أسكي الله تويوالو يا زماني ومن تواكير كما جانغا كوزو بشرك ومياكا تان نايم دم سبحانه وتعالى يا الله نيتونس سكدا الله نامتا كبانغا الزامي دي الوقتي ونان Allah wa tisarahimu mbina musasini nyejituli na msonywa na yegwa umudu ono teko muwa hakiye uruso chote chamura wanako uruso toma nina jono musanga ya genda abanja ojamu sasura umudu akozo mshiriku ya enanye zamja chikabiri Allah na amuta tujie nchaki yama ojakuleta hukuki za abandu ojazireta Abdullah ne bwe baba baana bonga be bajjeyo ebintu by'abantu omwana yenna bw'anyaga omwana yenna bw'alyaza amaanya omuntu nga omwana oyo tannaweza myaka givunaanwako busiraamu ezzambi lidde eri kitaawe ezzambi lidde eri kitaawe leka kuseka busesi leka kukwata miggo kkuba mwana nga tozizzaayo hakki ya muntu jajjeyo tozizzaayo hakki ya muntu gy'ayonoonye togenze gy'ali mwetondera ti munnange omwana akoze ensobi naye musitusanyiwe oba munnange kyayonoonye kigula mmeka kankizeewo gwe nolowooza nti bibajja by'abaana biba eby'abaana ng'omwana asukka emyaka 15 fayiro ye ne bw'aba tannaggulirwawo fayiro byonna ebyo omwana byakola bidde eri ggwe kitaawe era mwegendereza nnyo
Chovora banga Umar bin Khattab radiyallahu anhu bamulechera umwana nga kubyo silamu silamu na wala ki amera mumini mutamani wakundi ankubye na pia Umar na mwita na yitene chitaka mulete chitawe wabayi mirizo umwana na chitawe Umar wagamba chitawe ntu wakyo kubyo msajyon umsajyo kubakulia gati amira mumini uyosia ankubye mutabaniwe yankubye namganti yankuze mbi chavudja kuba baba kuba era kwe babo nereza kwe babo nereza tata wa umwana kwe babo nereza wachamu bonereza ya ya gunjule ngunjule cha songa kugoraba nge chorsago umwana obu akuba abana baba ntungoseka bayo nebiti yaba ntungoseka nanyini baba gamba kumula ganga abana bebabi ononya abana bani abana bani abana babo abana bata kufuna anu wako kusasulo kujia kukubaya ambo bata subi wabawonye zambi bebana abama zoku weze miyake kumineta anu abana abama zoku guliru wawo fairo yawe tutiobu ya zamani na biyagama tu watako shosha mchenyo mururu mchenyo mururu fa inna shoha uroku wango mururu ahanaka man kana kabilakom gwazikiriza bannammwe ababa soka ne gubatwaliriza n'okuyiwa emisaayi gya bannaabwe lwaki lwa mululu omayuka shuha nafsihi tukye nabwe yekomako ku mululu gwalina buli kyolaba olaba kikyo buli kyolaba okyagala buli kyolaba okyagala twali kikuyitako obulamu bwe tebumatira Allah ne bwabuwa omanyanga kyozikiridde nebyagani salata muhlikat ebintu bisatu bizikiriza nnyini byo nembiitya bisiraga nti ashahu mudaa omululu ogugonderwa bukyola bwolaba kiteekeddwa kuba kikyo bukyola bwolaba okyagala kikyo ekyagunda olagala nikyo kitwale okijja kukuviiramu n'okutta omuntu ng'omutta olwokuba nti emmotoka gyayina gy'oyagala omutta lwakuba ekibanja kyokyagala omutti lwakuba alina kyayagala gwe kyotolina oyagala okimuggyeko kibe kikyo bw'onoolemwa okwekuba mu mutima abakulembeze baffe ab'obusiraamu obuwemufu olwalo lwe balina mululu by'omukyala baalaba kike mukyala baakyagala byotunzeeko tebikumala mukyala gwe bakuwajja tekukumala lwaki tomatira nekyolina bw'onoolemwa okumatira ne bwana abamukyala w'omumaka buli walulunkanira buli nsonga solusyoni ya Allah gye yatuwa eryemu yagamba nti mukyalawo bw'akusaba ebintu n'akupeeka n'apeeka kino akyagala n'okimuwa aba yaakakimala alabye ekyala n'okimuwa yagamba nti bw'okimuwa mukwatireko ebintu bye omusibireko bulungi omugamba agende waabwe gwe wandyabye nti essanyu yandisanyuse kubanga kyasabye ogiseeki ne Allah yagamba omubaka we namuganti ya nisaa annabi abange bakyala b'omubaka inkuntunna turidina alhayata dduniya bwe mba mwagala bulamu bwansi wazinataha nabyakwewunda kwabyo fataalaina hambadi bakazi bo bonna bakunganye musajja yali mwavu teyali mugagga emugezi fataalaini bonna bayite bajje w'oli bwe bamala okujja wamatiuhunna buli omu muwe kyayagala thumma sabihuhunna bw'omala omuwa buli omu kyapeeka mugamba akwatemu ebyagende waabwe kubanga ebirungi tebiggwayo enkyala byekyo ekyejja kulaba ekirala omulugube ogwo ogutakoowa omulugube ogwo ogutamatira Allah kyombaka kyatugamba nti wattako shuha abange mutya omululu omululu gwe gukuleetera obulyazi amaanyi omululu gwe gukuleetera okuyiwa omusaayi gwa munno omululu gwe gukuleetera okubba okuleetera okukola ebintu bingi fa inna shuha omululu ogwo ahlaka man kaana kabilakum ahlaka man kaana kabilakum bannammwe gwabazikiriza nekyo tubere begendeza buluganda bakkiriza bweba bakukozesa twala ekyo kyebakuwadde totwala kyebatakuwadde leka kulyazaamaanya musajja mu maali ye nga akulese toli mutabani we toli muganda we nagamba emotoka yiye najja n'ombikira ku makya nenkya n'okola bwotyo naluli n'okola bwotyo omusajja akkiriza nti ekyo ky'omugambye naye Allah alimul ghaibi ali waggulu akulabye ky'omulimbye ojja enkya akuleeta yauma tubira sarairu ajjayo ebyama byo fama lahu min quwwatin wala nasir togenda kufuna akutaasa bwetutakola ekyo emirimu gye tukola tugikolera bannaffe emirimu gye tukola bw'olabanga mukazi wo mulemeddwa okukwatagana mugamba agendeeka kuba togenda kusomera babanja ge gakubanja maati omukyala munnange obulamu bwange naabwe buganyi Allah yatuwa amagezi okuwona amabanja yagamba funayo akantu okaba omukazi wo omugamba mukyala wange obulamu buganyi sikuvunaana siina musango gwe nkuvunaana naye obufumbe buganyi nkidde nja kutukewa allah amabanja sigasobola nagadwa in aradtum istibidaala zawji makaana zawji walaba embeera etuusaawo banga omusajja kwatayo kyokwata okiwe mukyalawo muleka agende nawe mukyala kkiriza tuleme kwekikama olaba allah akusalirawo ekyo omukyala alina namwati bwolaba nga obufumbo obubaddemu buganyi buli saawa oli azaamanya omusajja yega mweyambulule ogende wamu mweyambulule ne bwayomba ebifaananga kinnemeddwa nkukoze ekikisirina naye omukwano naawe buganyi nja kutuuka okukujemerewa allah nvunaane byendikusasula sibirina ngaokyewo omwalimu ngaomuwa maharege ng'omukyala atambula ngaddeeka lwaki otambula kuwona bizibu kuwona buli azaamaanyi enkya bwono sinkana allahumma salli ala muhammadi wa ala ali muhammadi ma sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidul majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا توفنا مع الأبرار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما يا رب العالمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم اكفنا شر الكافرين واكفنا شر الظالمين واكفنا شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيتها اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين في كل مكان اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وانصرهم ولا تنصر عليهم ومكر لهم ولا تمكر عليهم ربنا افرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم اهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أكمل الصلاة
الله أكبر الله أكبر